passing by the beat.
Pedeche, na ba samze swaga don. Pedeche with my class kid. Yeah. Cheki nikitoa kila ngoma pambe, kivipo tanikataza nisijigambe. Nishakamata game naja nitambe, ndo maana nikitoa ngoma kila siku shangwe. Yani mina tobu watu kila biti, nasonga tabila nguvu za kiki. Na nimesha jijangia mashabiki, wanafuwae na chokifanya kwenye muziki. Kila kona Pedeche chata, utaki fujo Pedeche wasta. Kwenye kuchana Pedeche master, yani na wakimia kama Pedeche pasta.
Wezo nao Pedeche umize, mangoma kibao wenye chuki wakimbize. Waweke vikao kukicha wajiulize, ila zidi kukomaa nao mpaka wenye chuki wote watulize.
Huni muda wangu na nazidi kupambana, kila siku mangoma sichoki na pambana. Huni muda wangu na nazidi kupambana, kila siku mangoma sichoki na pambana. Na hata mshindani na mia mtoshinda. Na mwizi kanifanya niwe bingwa. Kuwa gunzo mitani, kwa jisi na vemudu ifani. Naweka kwa Mungu imani, azidi kunijaza nguvu vitani. Nafanya muziki na piga job, na pia bado na miliki blog. Pedeche.tv.com, kiwa na kazi yako weni cheki kwenye phone. Mbado kijana nafanya kazi, istovunyo moyo na wazugaji. Hata wakichukia kikipaji, haisaidi nimepewa na mumbaji.
Chuki, wivu, havikwepeki. Uvumi, livu, utakweka freshi. Utakwepa maumivu, bila ya stressi. Utazila, mbivu, hukwa na kucheki.
Huni muda wangu na nazidi kupambana, kila siku mangoma sichoki na pambana. Huni muda wangu na nazidi kupambana, kila siku mangoma sichoki na pambana. Na hata mshindani na mia mtoshinda. Na mwizi kanifanya niwe bingwa.
Pedeche with my class key. Pedeche with my class key. Na maswaga wani.